shiyeni nkinga sami wena wawukhona zonke wangishiya tani masephele konke bantu wangishiyeni nkinga sami wena wawukhona zonke wangishiya tani. Yo, I'm with me and Tata Buffy.